Ndugu zangu, President M7 ametuambia jilinde na corona ambayo ni haraka na haina tiba. Naitwa Dudman, niko na Mose. Mungu upande wetu inshallah.
Corona, 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 umeletwa na nani wewe? Corona, 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 ni pepo gani wewe? Kila kitu kimekwama, ila hivi ni nani kaleta hila wama? Umetoka wapi wewe corona? Juu yako shule zimefungwa, biashara imeshimama, kanisani siendi tena bwana corona. Ona hatusafiri tena juu yako corona. Ligi hawachezi tena corona. Vyombo vya habari vyote corona. Kachupa siku ni bwana corona. Boda zote zimefungwa corona. Kweli I corona, kweli I yeah, yeah. Corona, 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 umeletwa na nani wewe? Corona, 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 ni pepo gani wewe? Tahadhari haina kinga wala tiba, tukibuza corona itatumaliza. Haina kinga wala tiba, tukibuza corona inau. Jukumu letu kujilinda, pote upamu na Uganda. Nawa mikono kila muda, tumia maji na sabuni. Epuka misuko suko, wala salamu jamani. Kama kuna dalili wayu hospitali. Corona, corona, yeah, corona, yeah. Corona, 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 umeletwa na nani wewe? Corona, 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 ni pepo gani?
Ni gonjwa hatari, chukua tazari, tuepuke ajali. Haina tiba jamani, somtezo koroni meua watu wengi. Epuka mizungu kusiyo na maana bure bure. Tena osha mikono kila mara na sabune. Etubaki nyumbani, tuponeshe wale tunaowapenda. Hata rais amesema, anataka tubaki salama vyema. Government ya Uganda inatutaka si tubaki nyumbani. Wanataka tuwe salama tena salamini. Imana duniani kote vilio. Oh, wazungu wanalia, aweusi wanalia, a Uganda wanalia, Tanzania wanalia, Kongo wanalia, Rwanda wanalia, a dunia wanalia, kote wanalia. Mama we, tahadhari, chukua tahadhari, baba we.
The ministry has put out to the do's and the don'ts. We think we can really defeat this disease. And it will not take long.
Mseven amesema, chukua tahadhari. Dudumana amesema, chukua tahadhari mama we. Silas amesema, chukua tahadhari mama we. Osisanyo amesema, chukua tahadhari jana we. Hilari amesema, chukua tahadhari mama we. Ivan amesema, chukua tahadhari baba we. Pole naye amesema, chukua tahadhari vijana we. Moskana amesema, chukua tahadhari baba we. UN imesema, chukua tahadhari mama we. Elite imesema, chukua tahadhari vijana we. OPM imesema, chukua
tahadhari baba we polisi amesema chukua tahadhari jana we yoni maka amesema chukua tahadhari mama we Olivia amesema chukua tahadhari baba we Juliet amesema chukua tahadhari Julius amesema chukua tahadhari Attention! Chukua tahadhari! Attention! Chukua tahadhari!